Amawubo 84 verse 1. Zithandeka kangaka izindlu zakho Jehova sibawuthi. Verse 2. Umphefumulo wami ulangazela womela amagceke kaJehova. Inhliziyo yami nomzimba wami kuyahuba ngokwethaba kuNkulunkulu ophilayo. Verse 3. Ngoba ufumene indlu nenkonjane sidleke sayo lapho ibeka khona amazinyane ayo. Ngisho amathale akho Jehova sibawothi Nkosi yami, uNkulunkulu wami. Verse 4. Babusisiwe abahlala endlini yakho, bayakuhlala bebonga wena, sela. Verse 5. Ubusisiwe umuntu omandla akhe akuwe, abazidlela zakho zisenhlizweni zabo. Verse 6. Badabula imfunda ezinyembezi, bayenza ibe yindawo yesiphethu, yebo nokuqala sibekela ngezibusiso. Verse 7. Baqhubeka emandleni baze babonakale phambi kwaNkulunkulu eSiyoni. Verse 8. Jehova uNkulunkulu sebawothi, yizwa umkhuleko wami, ubeke indlebe uNkulunkulu kaJakobe, sela. Verse 9. Wena uNkulunkulu sihlangothi, ubheka ubuke ubuso bogcotshiweyo wakho. Verse 10. Ngoba usuku lunye emagcini akho luhle kunezinye zizinkulungwane. Ngiyakhetha ukulinda eminyango wendlu kaNkulunkulu wami kunokuhlala ematendeni ababi. Verse 11. Ngoba uJehova uNkulunkulu uyilanga nesihlangu, uJehova uyakupha umusa nodumo, hayi kube nqabelwa okuhle abahamba ngobuqotho. Verse 12. Jehova sebawuthi, ubusisiwe umuntu okwethembayo.